kwanza naanza na dua. Namshukuru Mungu kunipa wewe, yule mbwa angeniua. Haya kutoshi maua tupe, vitu vyote nitakupa wewe, uzidi kujishaua. And you know that I'm so crazy over you. And you know that anything you want I could do. And you know that I don't know what to do. Baby you know that hakuna tena mimi without you. Yeah. Facha nani
chami,
eti wa nani
wa mimi.
Oh, kasweti tam tam
wa mimi.
My baby bubu
wa mimi.
Nyam 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 nyam
wa mimi.
Au kameni piga juju. Hey yeah, yeah. You are my one and only, my heart desire. Tajiro moyo wangu wa unagabaya. Ukitaka kiss, oke ni chumi wako my love. Tupae juu wangani, benzi limeota mbawa. Nimemaliza mikwako sina usemi, nilichobakiza kujenga family. I'm so crazy over you.
Baby boo boo,
nyam 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 nyam,
wami.
Au kameni piga juju.